ya Buganda babere ne subi ate babikozese okubuteekera tekere byenja. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde yeetabye mu kubangula basaakaate abeetabye mu kisaakaate kya Nnaabagereka 2026 ekibumbujjira ku Homies Garden Primary School e Gayaza mu Kyaddondo.
Essuubi kyekyo kigamba okuba nga buli budde olowooza okutuuka ku bintu ebirungi. Omuntu bw'aba n'essuubi kati nga mmwe nga mulina essuubi, abali mu kibiina eky'omusanvu bamusuubira okuyita ebigezo, abali mu siniya ey'okuna muba mulina essuubi, mulowooza temujja kuyita ebigezo mu masomero gye muli era mujja kusoma oluvannyuma mufune digiri bwe tulowooza. Naye bw'oba onootuwa essuubi mu Buganda oba mu Uganda, olina okubaako ebintu ebya bulijjo by'omanyi.
Owoomumbuga ayozaayozezza abasaakaate abalina obuwanguzi batuuseeko mu mirimu egy'enjawulo era n'abakuutira okuteeka mu nkola byonna bibayizeeyo.
Bye muyize mu bikwate, bye muyize mu bijjukire ate mubiteeke mu nkola. Abafunye emidaali mu muzannyo oba abawanguzi mu kintu kyonna mukitwale akabonero omudaali kabonero akakujjukiza okulemerawo, omudaali kabonero akakujjukiza okulemerawo obutagwamu ssuubi. A medal only reminds you to be resilient at all situations because you have to be resilient to be successful. Awona emidaali ekitwale mukitwale amakizaali kamalirize nga nebaza bananyingo mudaali primary school dala mukalazi waaliwa mukalazi olw'okuba nga muli bantu ba Kabaka nsonga nku.
Minisita w'Obwakabaka w'ebyenjigiriza ebyobulamu ne ofiisi ya Nnaabagereka ow'ekitiibwa Kooti Hulda Nakate ekikomeko yeebazizza basaakaate olw'omukwano n'okuyaayaanira okumanya ebyoleeseddwa mu kisaakaate ky'omwaka guno.
Mukama wange Kamalabyonna, nga bw'owulidde omulamwa kizibuko y'obumalirivu okweyama obuntubulamu okutebenkeza obwongo, njagala neegatte ku balala bonna okwebaza maama okulaba ng'ateekawo ekisaakaate kino. Nga bw'olaba abaana bano abasinga era babeera mu kisaakaate bali mu myaka egibeera mu ssomero ebiseera ebiwanvu, emyezi gitera kuba nga kwenda omwaka, kyenkana ebiseera byabwe nga bakula babeera mu ssomero ne banne abato.
Omukungu Andrew Adrian Mukiibi akulira ekitongole ekya Nnaabagereka Development Foundation ekitegeka ekisaakaate ekya buli mwaka asabye abazadde okufuna obudde okubaako bye basomesa abaana n'okumanya byebaagala n'ebyebataagala.
Kizudde nyumyamu n'abaana bato nti olumu abazadde baawukana tebawamukisa baana baabwe kumanya kugatya olyomulala. Kati bwe tutandika emisomo gino egy'obugo bwaffe kibazibuwalira okuba nga basobola okwogera ku bugo bwaffe kubanga waliwo atabasobozesa manya bugo bwabwe bulambulukufu. Tusomye olulimi Oluganda, tusoma n'okusalawo obulungi, tusoma n'okwekkiririza waliwo obukugu obw'okwogera mu bantu, tubasomeseza n'okwerinda obulabe bw'okumutimbagano cyber security era bano banywanyi baffe aba MTN Momo batuyambe mu musomo guno.
Ekisaakaate kya Nnaabagereka kiwagiddwa MTN Momo, Finance Trust Bank, Homies Darling Primary School, Gayaza n'abalala.